ɗo yo studio tamani keɗe kabaruji amen e fulfulde
sakiraɓe hiɗɗiɓe yurde studio tamani ono e jam Bocar Sow yettin taw kabaruji goɗɗuɗo e ñalawma o goto e hooreɓe emnela juuɗe ɗo kiidal ambeiri agrista jaabima haalaji ɗi hoorejo leydi o haalno kayde kayde en ndenno o wi ɗum ndenno eɓe tabi ɗereji tonganoɗi wagadugu ɗi en ƴila ɗo fa ɗi mbiye jokka wala fuu ko ɗi nafata hoorejo leydi sénégal yetti fa sanne soldasi e mum ɗiɗon leydi sénégal nowtinoɓe mali ɗo en e inde loni waranoɓe kiidal asawere ƴaɓɓinde en e hakkille Macky Sall notade mali ley jihaɗi yo sakkade ɗum woni kasaraji pewtuɗi sénégal jaati suudu kalisi aduna fmi kañum yamiri mali fa bore jokka ko yaata e milliard uji capanɗe nayyi e jeego kalisi dollar fa yambinire keɓe leydi ndi en ndenno hamredu miskinago dogotore ñafunke nde en ana wondi e goƴa ƴiƴam ndenno fa ɗum sabimbini hikka temedere fuu mayɓe sukaɓe tapo sappo e tato mata tun hooreɓe dogotorore nde en gaɗi wullago fewde e sabu e un soɓɓudunkoɓe kala ndenno yumɓe simmila mo e studio tamani goto e hooreɓe burdaɓe emnelaɓe en ambiri agrista jaabima haalaji hoorejo leydi ndi en ɗon ɗimo hanno ndenno guyina ɗum woni e ley laamu e ñenden to kayto en ndenno o jogno o wi hunde fo wonno jokka joddatako kanko hoorejo o wino o joddatako a bada neɗɗo joguiɗo tawuɗo malfal ndenno ambiri kañumɓe wi kamɓe ɓe taɓotoɓe hunde fo ko tongannu e ley ɗereji kaldaɗe kawral ko waɗno tonganoɗi wagaduguɗu en ndenno voilà wonno komo haalduno jokka kanko mo haalduno te wakkati Souleymane Kenza notunomo nde keɗoɗen Oumar Waygalo
guɓe armé ɗe kañumen jogui tiiɗallaji ɗi sa ƴeewi tiiɗallaji ɗi haalama le adunaro Allah ndu fur guɓe armé ɗe no so laamu mali o saɓe anniyaki haldude amen yalla e heɓeɓe kaldata minen ka fa hande caggal kaldal e kawral gaɗɗunongal wagga duggungal caggal maggal tammin goni miɗen kaji andudu so mali ana heddi e maggal na heddaki ile lewru julie ƴaɓɓinon ndu min fuu nokku gottanmi mooɓi fe yaɓere watere min piɗa yaade dow ka fa hande kamɓe armé mali en ɓe ɓe gondi e tirude yimɓe gomɓe ɗo ɓe
hooreɓe guɓe soldat si en laamulaarme mali ɓe ministre ɓame kañum e ɓe serval ɓe enna joddima kiɗal jottima toon keeñe ndenno ɓe jeehi toon huynode jonka ley kertal ndenno soldat si en leydi sénégal waranoɓe toon ɓe en eɓe gondi e immade jokka immade ɗum hunde fuu ko jokka ko laati sabimbini ɗon neddugol to ena bomboji leyɗa ɗo balɗe kala ndennoon ɓe piyano dabere yalla e ɗum wota fa ɗum laaɓa Macky Sall kanko mo hoorejo leydi sénégal mo yetti fa sanne soldat si en maɓɓe ɗiɗon ndenno nowtinoɓe mali e inde loniɓe ndenno warnoɓe waranoɓe kiidal ɓe en o wi eɓe jogori mali yo kamkañe sénégal kamɓe ka ɗum ɓe jogori yo funere maɓɓe jaatin ndenno o ɓeydi wiide du notade mali yo sakkade baasiji potoɗi yottade sénégal en saldu loni darantondu jokka hunde fof ko wonno yimɓe banggal kasara waɗi batu muɗum ndenno keeriɗo beete hande bamako ɗo en ley haalaji hoorejo maɓɓe o en Abdourahmane Cissé eɓe anni fam jokka fo wondirde doole maɓɓe kala banggal newnande yimɓe ndiyam ceniɗam laaɓal e haɓugol kañe e heyɗere Dienaba Kodesi kanko mo tawawa to mo wonko mo moɓani Mamane Almaymoun keɗoɗemo
ko ɗum woni tiiɗalla o suglini min hande hande wanana ko waɗi funnague leydi meɗen ndi ko hono jama o wartirta hono yaaɓe ɓe gartirta wonɓe caggal mali e wonɓe ley mali ɓe fuu hono min cakkitirtoɓe hono ɓe gardata saabi neɗɗo ko waɗi e muɗum ko dogi doddi e koreji muɗum won mayɓe won wartuɓe won heddiɓe koko sa warti huɗum ñamata a tawi galle ma heeli a tawi ñamdu ma ɓamamna hoɗum gatta ɗum woni joni so a wi tubako eɓe mbi defi hono min gartirta jama o tawi jama o ana wartira no wooɗi ana joɗira no wooɗi ana wurda no wooɗi ɗum woni sugulla amin
dental leyɗele runde afrique bangue muɗum hirnague haɓontode tabintingol jaam e deƴere ɗum woni waneb kanko o waɗi batu beete hande bamako ɗo en mohan ko tawi sellinde tiiɗallaji keƴanoji ley mali e caggal basiji sahal ley mali towɗi en ndenno goto e hooreɓe ɗo ɗum woni wamepe en mayga fatumata mayga faccitani aliou sidi be ko ndenno ko ɓuuri fuu lollude hen keɗoɗe ousmane dikko
aujourd'hui ce qui est dangereux pour le mali
ko ɓuuri fuu hulɓinade e mali hande yo politique
ko tuugiide e ordinal sinuuji miila an waddata fay ñande wootere yalla ɓi mali ana waawi laataade koɗo ley leydi mum hannde daraniiɓe politikaaku ngaɗi ɗum e ley campagne muɗum en min nani won fay saltiiɓe si muɗum en fa yimɓe jaɓata ɗum bamako ka hon majjum wala e ley région ŋaaji meɗen min nani e ley wote député en wiiɓe saaraaɓe mum e mamiraaɓe mum fuu ɗo pini nenno gotonee men hono ɓe saara mumen e mamiraaɓe mum en pinaali ley commune oone ɓe ngana mbalinkooɓe ɓe ngana wotooɓe ɗo ɗum yo hakkillo ɓeydowo tiiɗallali leydi so baale politique ɗe annda e ɗum boni e kaalane ɗum waaɗa so ɗe ngolli hono majjum ndu pati yarana ɗe jam sabu a waawa ɓande kaɓorgal kaɓa e jogiiɗo hono maggal joppa goɗɗo jogiiɗo gongal ɓurgal ngal to bonde
walde nde wona jeeya laamu en ndiyaayi ɓami anni yafiide dabareeji njirwinooji dawriɗal e rewɓe banngal ɗum woni kabaruuji politique ndenno haɓɓugol e ɓurdinal worɓe feewde e rewɓe ndenno ba jehiima kanko mo hoorejo maɓɓe bama ko ɗo enno mooɓani jonne salimata daw yoga e hanniyaaji maɓɓe keɗoɗen ousmane dikko
le taux de participation des femmes
rewɓe wotnooɓe e woto président nde temedere fuu yo capanɗe joyi e jetton tan wonno yaltugol maɓɓe faa heewa wotude waɗaali fay soɓe kewa e ley gollirde laamu ana gikkano ɓe kewan e ɗi woteji député 1 ka wona noon worri sabe ko tawika paɗe jaabuji celluɗi andede adada rewɓe député 1 ana hakkunde sappo e ɗiɗon fa yaade e sappo e nayon ɗum hana warde calɗi maɓɓe ɗum waddan tekkingol kumol fa ɓe keeɗa ɗo heewi ley démocratie kañum e yirwere leydi kana dokkodiren juuɗe fa hakkillaji laati ɗi yiiɗa faadu bandiraɓe men rewɓe keddo jingande hoore mumen ley dabere
la cause de la participation politique de la femme
keñen suudu humanindu fiyango leyɗele aduna dabereji banngal keɓe muɗum e FMI faaɓoriki leydi meɗen ndi enno ko yaata e milliardeuji capanɗe nayyi e jeegon kaalisi dollar ko foti yembinirede ndesari mali kañum e haɓugol e miskinako keɗeɗen oumar waygalo
millionji capanɗe nayyi e jeegom dollar ɗi mali wara heɓude millionji joynayyi ɗi fuu wakkati joni on noon kanko jokko hooreje ɗum woni directeur banque adunaro allah ndu fuu noddirtendu FMI ndu o holliti wiide du keɓe mali ɗeɗe gondi e ɓeydade ila lewru janvier ƴaɓɓinoon ndu nden wonde ministére français en ɓe ngari fa mballa mali nde o holliti wiide du keɓe ɗe eɗen gondi e ɓeydade fa wona heese ka joni gouvernement mali o koɓe kaani ardinde arande fa yirwere heɓa waɗa ɗo mali ɗo kañe keɓal du fa heɓa no yirwira ɓe kaɓa e yurku yurku ɓe kaɓa e yurku yurku du dépense ɗo haani fu yowede ɗum woni fa kabaru jannde yaara yeeso kañe cellal du fa heɓa no ñiiɓira li mali
tubakoɓe warɓe jangguinde soldat si en mali ɓe enna mbali cuuɗi l'école jeeti kulikoroto l'école fuu ɓe dokki ɗum toon ko yaata e dolle capanɗe nayyi ndenno ɗum woni kaake muɗum en kam ngam yiitu yiituma wuri iidi chrétien garoo fa wara jettembo nden ɓe dokki ɗum cukaloy e intérêt woy kan soldat si en jonka inniraɓe indiraɗo Boubacar Sadé Sy o nden no jirwino koye koye pijir koye heew koye koyon koɓe dokkiɓe toon en dokotoro ñafunke nde en ana wondi e tiiɗalla mawɗo wasugol ƴiƴam ngam rafi ƴiƴam toon hikka temedere fuu sappo e tafan sukaloy wiyama hullama ɓe koye ka jutali balɗe nden no mardude ƴiƴam ñafunke nde enna hannde wala sona taw mbotoye sappo e ɓoloy ɓe gaɗi wullago fewde e soɓɓudunkoɓe kala Oumar Waygalo
ƴiƴam kañum waylititta ƴiƴam fa hannde kamɓe ɗum woni dogotoro en ñafunki ɓeɓe kaaja hono yimɓele balliroɓeɓe ƴiƴam fa ɓe keɓa ɓe copta yonkiji ɓe kolliti wiide le dogotoro ne ñafunki to sukaɓe nayyo maayi to hikka ɓe fuur wasude ƴiƴam ɗum wari ɓe toon soɓe kalde yimɓeɓe ɓe mbi tinno dokka ƴiƴam fo woɗɗa an to caloto jaati fe so neɗɗo muy en no oɗo ɓe calirtoɓe mbiya wadde neɗɗo ñawnaɓe mbi hiile hen goɗɗum kasen wakkatiji sinaɓe jaaha ɓe ƴeewa hono ministére en daye mbollo fa kokka ƴiƴam ministére en ɓe du wona wakkati fuu jaɓata ina yontere ƴaɓɓino nde kamɓe dogotoro e ñafunke ɓe e daarafa ɓe mbaylita hakkillaji yimɓeɓe ɓe tinno yalan dokka ƴiƴam muy en
min waynodirde fa hannde keɗeɗe Oumar Waygalo fa mo fammina emo humpita en kala no alhaaliji gorata aljumare janggole e mali kala
aljumare subaka bamako mata nangue seeɗa bamako jakkanama degré sappo e jeegom e degré ji noga e jetti kammo laaɓi tayen fa ley jamma kañe hendu seeɗa tasalitti jakkanama degré sappo e goho degré ji noga e goho sigaso jakkanama degré sappo e jeɗɗi ya degré capantati gawo jakkanama degré sappo e joyi ya degré ji noga e jeɗɗi hettoɓe studio tamani oɗo mbawi heɗade min ley radio adar koyema kañe radio nata to sigaso toɗo mbawi heɗade min ley radio kene
sakiraɓe on kumpitama wiide goto e hooreɓe e minelaɓe ɗum woni Ambiri Agrisa mo jaabima haalaji hoorejile meɗen ɗum kañum kaa wi jodota ko e joguiɗo malfal kata haalde muɗum fa hawra e muɗum kamɓe mbi ɗum kamɓe ɗum eɓe tabi ɗereji tonganoɗi wogadogu ɗi hoorejo leydi Sénégal o mo yetti kamɓe soddaji mabɓe warnoɓe kidal holbe en didon be en kala mo widum manika e be jogodo dum yo funere senegal den no suudu kalisi mawdu e fmindu kany waliri leedi meden di ko yata milliardu champande nay kany e champande nay e jego kalisi dollar den no fa yami dire kebe meden doktoro re nyof ko de wadi wullangu wiide jijam wala ton den no be ballire sabbi hollama hikka sukabe hewbe mayto ko yap sappo tato den no temedere fu won ko heddito dum wonno bismillah modo e hedgol studio tamani. Thank you.